Brother Nasir, Junior Boy,
SL on the beat.
Leo siku yako njema, harusi yenye neema, twamshukuru Karima. Takuhifadhi jalali, yote yawe ya sahali, umependeza kwa kweli. Rabbi akupe mazuri, biharusi mwenye kheri, upate nyingi sururi, Bibi Khadija. Mola takuhifadhi, ya siku fike maudhi, na ipande ya kuhadhi, Bibi Khadija. Uishi na mume wako, yeye ndiye pepo yako, siri yake iwe yako, Bibi Khadija. Faraja, raha za kila aina, akutimizie haja unazozipenda sana. Twakuombea wadudi, furaha kwako zizidi, mambo yawe maridadi, Bibi Khadija. Upate watoto wema, wewe wakuite mama, kizazi kilicho chema, Mola atakupatia. Uishi na mume wako, yeye ndiye pepo yako, siri yake iwe yako, Bibi Khadija. Mola atakuhifadhi, ya siku fike maudhi, na ipande yako hadhi, Bibi Khadija.